Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Tsatsingle re leboga modimo wa re kopantseng a re file nako gape ya gore re bue re kopane go tlo arohana lefoko la gagwe. Ke a le leboga bana ba modimo re tle go bua ka setlhogo se se reng your role in God's miracle gore ga gore gona le metlholo e modimo a ka e dirang wena o seyo mo go yona, but gona le motlholo e modimo a ratang go yira e leng gore o tshwanetse o be karolo ya motlholo o le. So ke rata gore re bue ka motlholo o wena o yang go nna karolo ya ona. Re tle go buisa mo John chapter 6 from verse 5 to verse 15 actually. Ere ya re Jesu a tsholetsa matlho mme a bona bontsi jo bogolo botla go ene, a raya Filipi a re, re tla reka dinkgwe kae gore bao baje, mme a bo a bua jalo e le go moleka fela gonne ene ka nosi o ne a itse se a tla se dirang. Filipi a mo araba a re, dinkgwe tsa diranta di le 40 ga di kake tsa balekana gore mongwe le mongwe a amogele go le gonnye. Mongwe wa barutwa ba gagwe e bong Andrea, morwarragwe Simon Petero a mo raya a re, mosimane ke yo, o na le dinkgwe tse 5 tsa garese le ditlhatswana tse 2, mme tse e ka nna eng mo bontsing jo bokana? Ke fa Jesu a re, nnisang batho fa fatshe. Gona foo go ne go le bojang jo bontsi, jaanong banna fa fatshe palo ya bona e ka ne e le 5,000. Jesu a ba a tsaya dinkgwe a leboga a di abela barutwa, mme barutwa ba di abela ba bantseng fa fatshe le tsone ditlhatswana fela jalo ka fa ba ratang ka teng. Ya re ba sena go kgora, a raya barutwa ba gagwe a re, selang masadisa gore go se latlhege sepe. Ba sela ba tlatsa ditlatlana di le 12 di le 12 ka masadisa a dinkgwe tse 5 tsa garese a setseng mo go ba ba jileng. Jaanong ya re batho ba bona sesupo seo se dirileng ba re, ammaaruri ke ene moprofeta yo go tilweng o tlatla mo lefatsheng. Ya re ka Jesu a lemoga gore ba tlatla ba mo tsaya ka thata go mo dira kgosi, a ngwega a boela gape kwa thabeng a le esi. Rara re a leboga, re leboga lefoko la gago le le tshelang le leng botshelo ba rona gore le mo mosong ona mo letsatsing lena nna le rona modimo re tshegofatse, o bue le rona re kgone go itse se re tshwanetseng go se dira le go se utlwa ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Morena Jesu ke o rera evangeli ya gage. Ga a rera evangeli e ileng ya goboka bontsi ba batho ko ba neng ba le ko teng, ya ba tlisa mo pele ga morena Jesu. Bebele ga e bolele gore ba ile ba reetsa morena Jesu sebaka se se kanang kang, batho gwa fitlha nako mo e leng gore morena Jesu before batho ba le ba ka tshwarwa ke tlala, because modimo wa rona o proactive, o berekela ko pele ba ka utlwa tlala, a bona morena Jesu gore nako e le ga e tlo fitlha go nna le bothata. A wa itse tlala mo gaetsho, o kile wa utlwa tlala gore motho ga a tshwerwe ke tlala ga a utlwisise, motho ga a tshwerwe ke tlala a ka ja le tse di sa jege. Jaanong morena Jesu ya re ga a lebelela maemo a batho ba bontsintsi bo bo neng bo tlile foo, 5,000 ya banna go sa balwe basadi le bana, a ba a botsa o mongwe wa barutwa ba gagwe e leng Filipi a re, Filipi, ro dira eng, ro kra kae tšhelete ya gore re ka rekela batho ba borotho gore ba je? Yaanong Filipi o ne a sa itse gore morena Jesu gore a botse potso, o ne a setse a na le plane e le mo yena, a itse gore ene o ya go dirang batho, o batla go involve barutwa ba gae, because ga gona sepe se modimo a ka ratang go se dira ra se nne karolo ya sona. Ga re ka se nne karolo ya sona, re tlile go palelwa ke go ka mogalaletsa, ro palelwa ke go mmoka, ro palelwa ke go moleboga ka se a tlabeng a re diretse sona. Yaanong Filipi a re, batho ba ke ba bantsi le ganke e le gore ne re ka tsaya pay ya ngwaga otlhe ra reka senkgwe, o mongwe le mongwe ne a ka sekebe a lekana le ge e le gore ne a tshwanetse a tseye phisinyana fela, kore o kgone go bona gore ruri ne e le matsapa, batho ba nne ba tlile mole e ne e le ba bantsi, mara morena Jesu o ne a batla gore batho ba direlwe something, because go le gantsi rona re le bana ba modimo re tlwaetse go direlwa mara modimo wa rona o batla gore rona re direle batho because we are called to serve. Ke mo morena Jesu a rayang baruta ba gagwe a re ba bolelele batho ba gore ba nne fa fatshe, but before a ba ba mo fatshe o lata Andrea. Andrea le ene o nneng e le disciple ya morena Jesu o bolela so ga a bue ka tse di tswang mo go yena, ka gore go le gantsi rona bana ba modimo ga re tla mo tabeng ya go neela taba ya go ba available ga re lebelele tsa rona, re lebelela tsa batho ba bangwe. Ga re rate gore go dirisiwe meneelo ya rona, re lebeletse gore go dirisiwe meneelo ya batho ba ba leng fa gaufi. Filipi a re go na le mosimane ko o tshwere dinkgwetse tlhano ebile o tshwere le ditlhatswana tse pedi, mme le tsone di ka sekebe di a lekana batho ba ba leng fa. Bona gore go diragalang, banna ba bagolo ba palelwa ke go dira plan ya gore batho ba tswe e be ba tshepele mo moneelong o tlisitsweng ke motho wa senang maemo mo setšhabeng, mosimanyana o monnyane o neng a ikgwatlhetse dijo tsa gagwe a tlile go utlwa lefoko la modimo o ileng a lemoga gore tlala e tlatle e nna teng le yone. Jaanong morena Jesu a rang batho ba nne fa fatshe. Ge ba nna mo fatshe mole o simolola tiro e nngwe e kgolokgolokgolokgolokgolokgolo mo verse 11 ga e bolela mole e re Jesu a ba a tsaya dinkgwe a leboga a di abela barutwa, mme barutwa ba di abela ba ba ntseng fa fatshe le tsone ditlhatswana fela jalo ka fa ba ka ratang ka teng. Bona gore go etsagala morena Jesu, sekafetini se le sa mosimane o monnyane se tla mo matsogong a morena Jesu pele. Ga se tswa mo matsogong a morena Jesu se tsena mo matsogong a barutwa ba gae. Ga se tswa mo matsogong a barutwa ba gagwe se fetela ko bathong. That is the protocol e morena Jesu a neng a re ruta yona gore dilo tse ntsi bazalwane gore tla a meneelo ya rona re efe modimo pele. Ga e tswa mo seatleng sa modimo a e gorogele mo diatleng tsa bana ba modimo, ene bana ba modimo meneelo e seke a felela mo gare ga rona a e fetele ko bathong. Kabelo a e fetele ko bathong. Mosimane o gang ka ba a ganne ka se e leng gore o ne a se di tlisa gore se be available, motlholo o ka bo o sa diragala. Motlholo o tswa mo the source ya motlholo o ke selo se se nyatsegang, ke selo se senang maemo, ke mosimane o monnyane o e leng gore o ne a ka sekebe a isiwa tlhogong ge go tla go recognisiwa batho ba ba tlameng ba le teng fale, mara go avail go tlisa se a nang le sone a se beya mo matsogong a morena Jesu. Motlholo wa fetoga. Bibele re morena Jesu a se lebogela a di nathoganya a di fa barutwa bae a ka bantse a di file batho ka tlhamalelo, mara o ne a batla barutwa ba gagwe gore e nne karolo ya motlholo o tlang go dirwa ke ene. Ngwana modimo, le rona ga re batla go fitlhelela lefatshe, modimo a ka se fologe kwa legodimong a batla go rona a fitlhelela batho ka boyene. Batho ba tlo tshaba because modimo wa rona o ka se mmone ka matlho a phela. Gore modimo a fitlhelele batho, the point number one o simolola mo go rona, di thoma mo go rona e be di fetela ko bathong. Everything e simolola ko go rona e be e ya ko bathong. Sekebebe ra lebala se morena Jesu a batlang go se dira mo bophelong ba batho ba. Bona gore batho ba bjang before ba ka be ba utlwa tlala ele, morena wa rona o nna proactive. Morena wa rona o itse tso tsotlhe tse re di tlhokang, o re neela pele re ka dikopa. Batho ba ka tla bana ba modimo mo ntlong ya modimo ba bangwe ba lwala, ba bangwe ba tlhotsa, ba bangwe gore ditlhoko e le tse di farologaneng, mara tlhoko karabo ya tlhoko ya batho ba e mo go rona bana ba modimo. Bona sekafetini sele se se one, go na le mo se tswang mo teng, go na le mo se yang mo teng, se tsena mo moreneng, and then from mo moreneng barutwa ke bona ba tseyang dinkgwetsele. The more ba di aba, the more motlholo o tswela pele. The more re direla morena, the more miracle o tswela pele bana ba modimo. Jesu Kriste o ne a na le plane ya gore o dirwa le ka tseno, o santsene a na le plane ya sengwe le sengwe se se tlhokwang ke batho ba ba leng mo pele ga gagwe. Motho
motho a ka tswa lwala ngwana modimo wena o sna plan o bona o kare se o modirelang sone ke se senyane ya ka banna ba bare le ga go katlisiwa dingkhonyana tsele di atla di a fiwa batho ga ga go gotlisa go direkiwa ka pheya ngwa go otle ga ba o lekana ba o kra pisinyana fela motlholo wa hao whatever so batlang o setlisetsa modimo o ka senyatsa wa bona se sna boleng mara mo pele ga modimo ga se goroga God will multiply it gona le batho ba ile ngore minielo ya bona ga ba ile beletse ya nyatsega ga ina boleng mara ga e ka goroga mo ntlong ya modimo ga e ka gorogela mo matsogong a batlhanka ba modimo seo se tlile go nna motlholo o mogolo re a kgona gore re kaga ka tšheletenyana ya phuthego e nnyane bana ba modimo ka baka la gore se re se tseyang re sefa morena jesu se re se tseya re sefa modimo se be se gorogela mo matsogong a rona in other words we are the distributor ya se modimo a re fang sone re sekebe ra fitlha mo e leng gore re itshwarela sone mosimane o gang ka ba a itshwaretse dinkgwetsa gagwe motlholo o ka bo o sa diragala bana ba modimo re na le mathata a gore re itshwarela dilo tse modimo a re fileng tsone ga re batle gore re abelane ka tsone a modimo a re thuse gore the small offering e re e fang re itse gore e tlile go tlisa breakthrough mo bophelong ba o mongwe mo go wena e ka tswae se sepe ngwana modimo diaparo tseo di aparang tse e leng gore ga o tlhoo bona boleng mo go tsona o mongwe di ka nna boleng mo go yena something se e leng gore o rata go kgaogana le sone mo lapeng sa ga la gago gongwe o rata go se latlha o ka se tlisa kwa ntlong ya modimo sa go direla motlholo o mogologolo o e leng gore ne re sa lebelela bana ba modimo there is nothing se re ka se tlisa mo ntlong ya modimo sa sekebe sa nna le boleng lebelela motho wa ileng a donata ka ditso tsa gae e ne e se motho o nneng a humile e ne e se motho o e leng gore o ne a godile bokalo just a simple meal wa ngwana o monnyane wa fepa ditšhaba and karte solution ya nenga e tlisa mole e ne se solution e kgolo e ne se solution ya tšhelete e ne se solution ya media building material e ne e le solution fela ya dinkgwe le dilofonyana tse tlhano fela a keitse gore mosimano o ne a tsaka dinkgwe tse tlhano a o ne a ya go ditša kapa go na le ko nne di fetela ko teng ka gore go bua nnete ngwana a ka setse dinkgwe tse tlhano a ba a tsa le ditlhapi tse pedi but mosimano a di tlisa mo go morena jesu it was not enough go fitlhelela di bewa mo matsogong a morena jesu a re itlwaetseng go tsaya dilo re di bee mo matsogong a morena jesu a willingness e nne teng gore re itlwaetse go neela ka meneelo e re e tshwereng re seke ra counta meneelo ya batho ba bangwe ba ba leng teng mo kopanong bjaaka monno filipi a re mosimane su o tshwere dinkgwe tsa gagwe filipi di ne di le kae o ne a sena tsone bana ba modimo but modimo a re bule matlho gore le ga re sena sepe mara re kgone go lebaleba re bone kwa motlholo wa modimo o ka tswang ko teng and then re bule dipelo tsa rona gore re kgone go ba generous re kgone go share se re nang le sone re kgone gore re fane ka se e leng gore se ka thusa setšhaba re ka yaga kereke bana ba modimo le ga gongwe o ka sekebe ya bulwa o santsena o phela mara e tla sala e saletse ditšhaba ditšhaba di tla pholoswa ka moneelo wa gago ditšhaba di tla pholoswa ka that small money e leng gore o ne o bone e sena boleng mara mo matlhong a modimo ga e fitlha mo matsogong a modimo a miracle happens a modimo a re bule matlho a modimo a re bule dipelo rona re kgone go bula matsogo gore ditšhaba di kgone go boelana le modimo a gona sepe bana ba modimo se sennye mo pele ga modimo every miracle starts with a small thing so rona re a tshepa re le bana ba modimo gore se re tshwanetse re se direle setšhaba ga se ilo palelwa ka baka la gore re se bona se le sennyane re tla se tlisa matsogong a morena jesu and matsogo a morena jesu a boitshepo o tlile go se busetsa gape kwa go rona rona re a kgona gore re nne the source ya go ntsha ya go neela bana ba modimo re seke ra itlwaetsa gore re nne the source ya go amogela fela a re neng the source ya go neela gore batho ba kgone go tla mo moreneng. Modimo wa rona a re thuse thata gore yaka lentswe lena la Modimo le bolela lena le re mosimane ole le ka tseno re santse re bua ka ene, he became a miracle himself. Bona ge ba fetsa ba phutha tse neng di setse e be di a sala 12 more baskets di a sala di a tlala bana ba Modimo ka gore motlholo wa Modimo o mogolo gore o ka fepa ditšhaba e be wa sala o ntse o le teng ka gore Modimo o ka se mo fetse. Modimo o ka seke bebe wa mo thinta gore a be bankrupt. Ga dira selo o se dira to a point ya gore e tlogela an impact e leng gore it is lasting. Modimo wa rona re a leboga ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta, o re bontshitse motlholo, o re bontshitse gore Modimo re phuthulle diatla tsa rona re neele ka se sennye seo re nang le sona. Rona re ka senyatsa but se wena Modimo wa ka se tsenang mo matsogong a gago se ya go fitlhelela ditšhaba. A meneelo ya rona e fitlhe kwa ditšhabeng, efangedi ya gago e rerwe, batho ba pholoswe ka se sennye se re se tshwereng se se tla golang sa fitlhelela botlhe ka Kriste Jesu morena wa rona. Re a leboga Modimo wa rona. Ke Bishop Lucky Molwantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
As easy as the touch of a button, the message of life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.